baby blouse, kipenzi changu changama, nina wewe hadi milele. Komesha wachokozi wabaki kututazama, tuwatoe jasho la nywele. Nimesikia habari eti kuna mtu twamkera, mbona akae tayari, mana bado muvi ili trela. Na usiku ni kumate, oh my baby boo, wage ni ngate ngate, you know I love you. Nikizidi ugomvi unichape, sila farungu, kwenye joto ni pepe, mwandani wangu. Penzi letu kwa ofaya,
litawachoma sana,
litawauma,
litawachoma sana,
warobaya ze,
litawachoma sana,
na hatu wachana.
Kinachotaka sanafsi upasi sabuni, kwangu siwe na wasi, nishaacha uhuni. Ada, kama moyo jiko basi, wendo wangu kuni. Mapenzi soka, nipe pasi, ntie nyavuni. Sena wasikutisye kwa jumbe zao za kata, mindo kama tiku, apa jimbo umepata. Mahuwa nitashtiti, na baby unayajua, siwezi fanya ya shishi, uchebe kukubutua. Wambie na ibilisi, kutu wanajisumbua. Ufu paka shindwa fisi, wapaka utawaua. Dodo, dodo,
nimeokota dodo na mjani wake.
Nimeokota dodo,
nitae mkera nishauri sake.
Simba nimelipata dodo,
nimeokota dodo na mjani wake.
Ombi mwezenu to,
nitae mkera nishauri sake.
Na litawachoma
sana,
litawauma,
litawachoma sana,
warobaya ze,
litawachoma sana,
na hatu wachana,
litawachoma sana.
Asa baby nicheze shengo
ngondo, ngondo igwango,
atulicheze ngondo
ngondo.